qaybo ka mid ah bandhig dhaqameedka Kenya ee 94 ee loo yaqaan Kenya Music and Cultural Festival oo ay magaalada Mombasa ay marti gelinayso. Waxaana ka qayb galaya 37 ismaamul goboleed oo ka tirsan 47 ismaamul goboleed ee dalku ka kooban yahay. Aisha Abubakar oo ah madaxa waaxda dalxiiska ee ismaamul goboleedka Mombasa oo la hadlaysay warbaahinta ayaa waxa ay sheegtay in bandhig dhaqameedkan oo jeedkiisu weyn ee Mombasa loo qabtay tahay in dib loo soo celiyo dalxiiska gobolkan xeebta waxaanka ku yahay kadib dhaawaci dalxiiska dalka ka soo gaaray caabuqa COVID-19 oo dad badan oo qurbaha ka iman jiray uu saameeyay ismarkaana haatan ay doonayaan in dalxiiska gudaha si weyn loo noleeyo.
Kwa kifupi, sisi Mombasa tunategemea uchumi wetu katika hali ya utalii, na kama tunavyojua kutokana na ile janga la corona wazungu siku hizi hawaji, so tunaangalia utalii wa ndani kwa ndani, na ni fursa yetu sisi kama wa Mombasa kupata hii nafasi kudumisha utalii wetu wa ndani kwa ndani, ndipo sasa kila mtu anakaribishwa na ajisikie akiwa huru aweze kuangalia utamaduni wetu wa Mombasa, aweze kujivinjari sehemu mbalimbali kama vile Fort Jesus hapa Mama Ngina, kuna mandhari mazuri ya bahari, na tunawakaribisha kwa shangwe sana. Vile vile pia fursa hii inatupatia umuhimu kwa vijana wetu ili waweze kusoma zile tamaduni za wengine.
Professor Emily Acheng oo ah madaxa gudiga soo qabqaabiye bandhigan ayaa waxa ay sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay in magaalada Mombasa ay marti geliso bandhig dhaqameedkan, iyadoo ay sheegtay ujeedka ugu weyn uu yahay in la xoojiyo xirra ka dhaxeeya qoomiyadaha kala gedisan ee dalka.
This year we have been hosted by Mombasa County and we are so grateful to the government of Mombasa County.
Halkan ayaa waxaa lagu soo bandhigay dhaqameedka iyo liba sidoo kale dhaqamada kala gedisan ay ku matelayaan deegaanada ay ka soo jeedaan. Waxaa si gaar ah isoo jiitay markii aan arkay gabdh ka soo jeeda ismaamul goboleedka Kwale oo iyagu halkan ay ka qayb galayay bandhig dhaqameedkan qasiidooyin ay ku amaanayaan Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam.
Mbale asakifani mtume wetu
waqasidooyin kamid ah dhalinyaradani waxyaabaha ay halkan ay ka qaadayeen iyadana ay u baahan tahay barasho gaar ah garaacida durbaanka.
Meeru Bakari Zimba oo isagu isku soo dabriday qasidadan ayaa waxa uu si gaar ah u la hadlay warbaahinta Star,
na hususan kuleta uhamasisho na uhusiano mzuri tukiangalia ama tukiwa na jicho la kwamba tunaenda kukaribia katika uchaguzi wetu mkuu wa mwaka 2022. Kwa hivyo tukija karibu kama hivi ni kwamba tuweza kubadilishana utamaduni ama tamaduni tofauti tofauti, vipi jamii tofauti tofauti zinaweza kuishi na kutumbuizana, hususan katika daraja tofauti tofauti ambalo kila mmoja hapa ameweza kujumuika nasi Mombasa kuzungumzia county tofauti tofauti.
Bandhig dhaqameedkan ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo maalinta biri ee jimcada, iyadoo halkan abaalmar loo gudoonsiin doono kuwa kaalinta kowaad ka gala bandhigani. Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Star, deegaanka loo dalxiistay ee Mama Ngina, magaalada Mombasa.